Hello.
Avete tenestelli?
Hello.
ይሰማል አይሰማውትም? ይቅርታ።
ሄሎ ይሰማኛል።
እሺ፣ ምን ልታዘዝ? ቴሌቪዥን።
ሄሎ
ይሰማኛል አይሰማውትም? ይቅርታ።
ይሰማኛል። ኦሮምኛ ነው የምችለው።
እሺ።
Hello?
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 Hello? Hello?
Salam, please tell us.
Romanya, no, chilo, Romanya.
Ayyena, Nagama, Alfingar, that?
Malikki, ma, anta?
Misaji, sinishene?
Yeah.
Misajichi telewin game jedhama. Game ittiin bashannana badhaafamu dandeessanidha. Badhaafata kanneen akka laaptooppii, salkii qarshii 1000, kaardii qarshii 5000 gadi bashannana argachuu dandeessa.
Misajii. Gizee naa seente moo? Amma naa seenee jira.
Taphachuu dandeessane. Urjii 985 sharqicha jedhaa dawwalaati. Lakkoofsa 3.
Urjii?
Sagal sadetta misharriki chetani dawwaltani lakkoofsa 3.
Urji sagal sadetta mishan. Ah.